midowga Yurub ayaa maanta shir degdeg ah waxa ay ka yeelanayaan go'aanka dowladda Britain ay uga baxday ururkaasi kadib markii aftidii shacabka reer Britain laga qaaday ay ku cadeeyeen inay ka baxayaan midowga Yurub. Madaxweynaha golaha midowga Yurub Jean-Claude Juncker waxa uu sheegay inuu doonayo in la dedejiyo bilaabidda wadahadallada Britain ay uga baxayso midowga Yurub. Mr. Juncker waxa uu tilmaamay inaysan macno samaynaynin in la sugo ilaa ra'iisul wasaare David Cameron uu xafiiska banneeyo, kaas oo sheegay inuu xilka ka degayo kadib markii looga adkaaday aftidii Khamiistii. Cawaaqibta ka dhalatay codeynta ayaa weli laga shaqaynayaa. Wasiirada arrimaha dibadda ee lixda dal ee aasaastay midowga Yurub maanta ayay yeelanayaan shir degdega. Wasiiradaasi waxaa la filayaa inay ka wada xaajoodaan mustaqbalka midowga Yurub. Laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka waxa uu saaxiibadiisa uga digay inaysan ka aargudin dowladda Britain oo aysan ku kicin ficil laablakaca.